Massive Maker, baby.
Inama, inama, kata kata kiuno, chutama, chutama, ongeza miguno.
Yeah,
busy.
Don't go star boy, I'm ready.
Let's go.
Hello, 1, 2, 1, 2. Hapo vipi unanisikia ma baby boo? Fanya kama una kwa juu, kwa juu. Kwani vipi sijafika paka muda huu? Hivyo unavyo fanya, napenda. Ukiludi kama unaenda. Nipe, nipe mama, madenda. Nipe, nipe mama. Inama, kata kata kiuno, chutama, ongeza miguno. Inama, kata kata kiuno, chutama, ongeza miguno.
I like you my hips, I like you my lips. I like you my teeth, I like you your face. I like you your face. I like you kwichi kwichi.
You my baby, I like you. I like you. I like you. Like unavyofanya kwenye bedi, I like it. I like it. I like it. I like it.
Inama, inama, kata kata kiuno, chutama, yeah, chutama, ongeza miguno. Inama, inama, kata
baby,
kata
I like
kiuno, chutama,
busy.
Chutama,
ongeza miguno. Yeah, weka gongo chini, inama, chini, inama. DJ 20 pini, pini. Paka jua linazama. Na leo niko na queen inji mama. Twende paka chini inama. Inama. Ram nazo ni pakita ndani sio poa. Uzuri wa asile na haja kujipodowa. Kilisto badili kweli mama ntakubowa. Kinishika mwili tunaza kulowa. Haya niambie baby bata tukale wapi. Nasikia utamu nikikushika wapi. Shasema na kupenda mini seme marangapi. Mano semo tacha na siwa oni wako wapi. Nishike juu ya bega minkushike pale kati. Twende kwenye pateo kinanuka wapi.
You my baby I like it. I like it. I like it. I like it. Unavyofanya kwenye bedi, I like it. I like it. I like it. I like it. Asa chumbani valangati.
Wow,
yeah. Anashuka panda shuka.
Wow, yeah.
Mshike mshike ambakati.
Wow,
yeah. Enye mashuka mashuka.
Wow, yeah.
Yani kibati.
Wow, yeah.
Mwendo waguta.
Wow, yeah.
Kina waka kina wakati. Paka kuna kucha. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it.